music on this one.
It's the kids, baby.
She don't like me, cause she like my money. Hata na mini merivika na maga madola. Ili tu wanipenda na tagaifoni. Nona watoto wangu wamepata mama bora. Adimaya na muamisha temeke na mleta kinondoni.
Hapo sasa
ya bongo siapa tufai situruke mamtoni.
Akafupi saizi, anavinyama nyama mainda kabobea. Anapenda mayonaizi, na vinyama nyama mainda kakole.
Alimi kukuwa chachirani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
Ataka tuende wote chumbani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
Potential kwenye kazi yake. Akipiga picha mimi mate kutoka. Akipita vigele gele hilo shepu lake kama demu avishoka. Confidential yani blandi yake. Uko maduka newezi kutaka kopa. Akipiga misele sele na mashoga zake imanzi ogopa. Adimaya na muamisha temeke na mleta kinondoni.
Hapo sasa
ya bongo siapa tufai situruke mamtoni.
Akafupi saizi, anavinyama nyama mainda kabobea. Anapenda mayonaizi, na vinyama nyama mainda kakolea.
Alimi kukuwa chachirani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
Ataka tuende wote chumbani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
The Mix Killer.